ndidawunilodani ndikumvera nyimbo zakawamba pamulangu wanga
Up to the future, Never do bad, never do bad, Never do bad. One day, zomwe umapanga se, iwo zomuka se. One day, zomwe umachita se, iwo zazilira se. One day, zomwe umapanga se, iwo zakumbuka se. One day, zomwe umachita se, iwo zazilira se. Adachoka baden kutakasa kuchitu. Makole kuye sesa kutateke malotu Mbweleka dola kupangisa passport Kodi lelo mapolo ajama watankot Polofoni kamoziko masimu maimba Kodi popanda iwo inumuka na limba Zotu muzabwela nyimbo mango imba Mai wala malangizo mnatenga kusimba Sokufanga bale wanga zomopanga Utiwe kuti ino nitoka Sokufanga bale wanga zomopanga Utiwe kuti ino nitoka Kwanu ndikwanu tengo lidala kanjoka Uzikumbuka pakomo ukachoka Iwe pakwanu olwe pali masaka Umakumbuka dimo kakusaka One day Zomwe umapanga se Iwe zakumbuka se One day Zomwe umachita se Iwe zazilira se One day Zomwe umapanga se Iwe zakumbuka se One day Zomwe umachita se Iwe zazilira se One day Ati chakwanu leka Kuyiwala kutana bwela yeka Malomoti angu kala kude Wayamba zinjoyi wayiwala kuweka Ndipo tele baten makujela chicken Aka faya so kunchito kuje hafu chicken Pangeni makolo kunyumba angu tuwa Iyeyo moyo wake akufila shua Sama tumiza olo temping Akuzifila ati kingping Komano, kolono Sili mafunika kuninyoza no Iwe kwanu ndikwanu tengo lidala kanjoka Uzikumbuka pakomo ukachoka Iwe pakwanu olwe pali masaka Umakumbuka ndimo kakusaka One day Zomwe umapanga se Iwe zakumbuka se One day Zomwe umachita se Iwe zazilira se One day Zomwe umapanga se Iwe zakumbuka se One day Zomwe umachita se Iwe zazilira se One day Zomwe umapanga se Iwe zakumbuka se One day, zomwe umachita se, iwo zazilira se One day, zomwe umapanga se, iwo zakumbuka se One day, zomwe umachita se, iwo zazilira se One day
Downloadani, zikumvera nyimbo zabamwamba, amalawiwanga.com